siogopi vitu vingi. Kisiri siri naogopa kuachisi. I'll take a risk on the ship if we're sinking. I admit, when with you, I'm not thinking. Mina we uwanga benda kila weekend. Yo mana si uchoma picha sa zingine. I'll take a risk, won't resist what I'm feeling. I admit, when with you, I'm not thinking. Hapa sasa moto imechacha, wanazuba kwa vile tashikana. Tabia zetu mbaya zafanana, panza mbua, usiku wa mchana. So careless, na 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 na, no consequences. Break, took a week 13, just turned 18. We text then delete on our mama's phones. You say don't be late, come 11 a.m. You're alone with a maid, so we meet at your gate. Then you sneak me in, do what we did. Then at 3:30, uningoje shema 3.
Moto imechacha, wanazuba kwa vile tashikana. Tabia zetu mbaya zafanana, zambua usiku na mchana. Hapa sasa moto imechacha, wanazuba kwa vile tashikana. Tabia zetu mbaya zafanana, zambua usiku na mchana.
Consequences.